Amma fi ola selanam fit ya fira dorre ta tulle midal la fjira di kachu jirani da bilena dunya karkars ken nuba nani bala hama tulfu danda jada bakbuan mo tokuma mo tumo ta toko yorako somalen kesi jirti dubbatu lisa shlainite oduta nutterge tujube
Somalian ammaf bela hama ofra itti sudan de setti garu biyettin halishe la fata ummat she bela tufufu danda ajachuran gabas tokuma mo tumo ta beksera Somaliaf direktara saganta nyata dunya katan Laurent Bukera kajadanit ummat miliona sadif qabti lamatu rakkina ke sajira jollen kuma torbatama kannen hanqina nyata haman dararama jiran dabalate kannen kuma ibbasadif kuma shantamataan hanqina nyataan rakkata jiru Bukera nakajadanit ummat kuma ibbatorbatautu nyataf bishan barbacha qe ofidi sani godanan beladaren kuma ibballa kaman bishanif margade bicha daburran umaniru ummat ibbajaoltan belerran kankai ofra ittisuwan indendenyef ibe koleran duman hal rakisan akasi jiratus jarmolin gargarsa falla sakan barakuma lamaf kudatokko inna ummati kummi ibblamaf kummishan tamni belan duan degger sawasa addunyan belamilana ittisudan daaniru jedu bukeran
Today we have jumped into the window of opportunity.
Ardukuno carratokkot kubbennetin olbaane humni jabeessineef male akka ufirra dhowwan qofaafachin dande akka hawaasaatti humni jabeessine miil gadhaabuut jir taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsan bisuu jechuun bala hagan ga'u irra nama buusa
Bukeeran raadiyo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennu itti fufuuf tokkummaan mootummoota maallaqata isa barbaachisa yeroo amma baatilee ja'an ittaananiif kanol doolaara miliyoona 300 nu barbaachisaa jedhu sana malee gargaarsa ummata miliyoona 2 qabxii 5 goon dhaabuuf dirqamna sun immoo ijoollee miliyoona 1 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa al-shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Laurent Bukeeraan ibsaniiru